Ajifemena, Ajifemena, na dia di. niile kpachapụla anya jọmmadụ na ajọ mmụọ kpachapụla anya ife egwu niile na ike wela mala iwe jela anyị Ekwena ga-agwụ betala